kawa kakane. Oh oh oh, obulamu bwange Yesu abukyusiza. Abateko Yesu zokuwangula. Oh oh oh, yekwe 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 yasasira kama uri mwesigwa. Sasira yekuwe cho mwagara sinziwa. Dadi wange webale mukama wanzigeyo musubi nokusoma nga sasoma lero nkoze byekisa enkuwe ekyomwagala sinziwa. Padoru yimba okulu mziwenga osinzi we wange etalo nyingi zorwanye mukama zewe siri obadde wokulwange yesi menti asebo sinziwa.
Sinziwa Yesu wange sinziwa.
Sinziwa sichiraba kankuwe oluimba erinnya ly'okulu omukono gundaze Yesu mungi nnyo
onsingite byonna
change.